nipa kilanga na pangu wagia na kopanga we na ujanja janja ona kama unantua ushamba woman anapanda farasi woman anakanda chapati analeta kitumbu wa breakfast manju manju mati full compact
fly butterfly come to my garden to die when in your toya mapenzi una shine boy you're the light of my life fly butterfly come to my garden you're mine come let me hug you all too tight nikupe mapenzi tena shule nilifundishwa katenzi sikufundishwa kuenzi hakuna somo la mapenzi baby my baby you drive me crazy na leo anarudisha chenji na nifundisha kuenzi na nipa somo la mapenzi
ndugu mtangazaji pendwa mtazamaji kumpenda mtu ni kualikwa bila kadi na mposti na meshi na mwekea na tagi mtamaliza nyimbo imbaji mtamaliza story wa shikaji ndugu mtangazaji pendwa mtazamaji kumpenda mtu ni kujitoa kwa jihadi kwenye jua kwenye mvua mina kwekea gadi mina kupenda I don't care na nanae kujaji
fly butterfly come to my garden to die when in your toya mapenzi una shine boy you're the light of my life fly butterfly
Have to break the door, let me find you war. Yeah, I'm cleansed for low, now I'm ready to go. See now my song on bingo, and if you need anything, baby, you let me know. If I have to break the law, have to break the door, let me fight your war. Yeah, I'm cleansed for low, now I'm ready to go. See now my song on bingo, and if you need anything, baby, you let me know. I got you.
Boy, you're the light of my life. Fly, butterfly, come to my garden, you're mine. Come, let me hug you all too tight. You could be my pansy day and night.
Touch, 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 touch.
Take five now.